subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington
waa subax axada bisha februari waa 5-2 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo bogeyna internetka ee v o a somali com idaacadda saaka waxaa idiin daadahinaya jamaal axmed cismaan iyo anigu waa xuseen barre aadan
mudane gadoomiye waxaan keliya la dagaalami karnaa kooxaha argagixisada markaynu nahay hal waddan oo keliya.
Kaasi waxa uu ahaa hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale oo muushin ka dhan ah in macallimiinta aan Soomaalida ahayn laga soo kaxeeyo gobolka Soomaalida ee Kenya baarlamaanka waddankaasi geeyey. Warbixinayaanu dhegaystayaal idinkaga haynaa.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan UNICEF oo warbixin cusub ay soo saartay ku sheegtay in 90,000 oo caruur ah lagu qasbay inay guryahooda ka barakacaan gudaha dalka Congo.
Dad 100 kor u dhaafaya oo uu soo ritay cudurka shinbiyoodka oo la dhigay cisbitaalada magaalada Johar.
Wararkaas iyo kuwo kale ayaa idinhayna marka hore si ku soo dhawaada warkii caalamka. dowladda turkiga ayaa ku tilmaantay wax laga walaaco tallaabada uu maraykanku ku doonayo in bisha may uu furo safaaradda maraykanka ee uu ku yeelanayo qudus. qorshaha ayaa ahaa markii hore in maraykanku uu safaaraddiisa uu furo sanadka dambe. madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence ayaa hore ugu sheegay baarlamaanka israa'iil in maraykanku safaaraddiisa israa'iil u rari doono qudus dabayaaqada sanadka dambe, laakiin jimcihii ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanku waxay sheegtay in safaaradda la furi doono bisha may oo ku beegan sanad guuradii 70-aad ee kasoo wareegtay aasaaska israa'iil. dowladda turkiga ayaa sheegtay in tallaabadani ay muujinayso in maamulka maraykanku si ula kac ah ay u dhaawacayaan wadahadalladii nabadda kana hor imanayaan sharciyada caalamiga ah, sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee turkiga.
mowjado weerara ah ayaa mar kale waxa ay ka dhaceen deegaanka Quta sabtidii, halkaas oo mucaaradka Siiriya ay ku xoogan yihiin, waxaana weeraradaasi ay sababeen gerida 24 ruux oo kale, taas oo ka dhigaysa in dhimashada isbuucan oo keliya ka dhacday bariga Quta ilaa iyo in ka badan 500 oo qof oo ay ku jiraan 120 ruux oo caruur ah, sida ay shaacisay hay-adda xuquuqul insaanka Siiriya ee fadhigeedu yahay waddanka Ingiriiska. hay-adda la socodka xuquuqda aadanaha ee dalka Siiriya iyo dad goobjoogyaal ah ayaa sheegay sabtidii in weerarada isbuucii socday ay dowladaha Siiriya iyo Ruushku ay ku beegsanayeen Quta ay keentay in xitaa kooxii gurmadka ay fursad u heli waayaan inay xisaabiyaan meydadka halkaasi yaala. waxaa laga yaabaa inay dadka intaasi ay waxyeello ka badan isoo gaartay, ayuu yiri Siraaj Maxamed oo aafayeen u hadlay difaacyaasha rayidka. wuxuu taasi ku daray oo uu yiri awood umaanan helin inaan xisaabino shuhadada ama maalintii ka horreysay dhintay, sababtoo ah diyaaradaha ayaa weli waxa ay dul heehaabayaan hawada, isla mar ahaantaasina duqeymo geysanaya, ayuu yiri Siraaji. duqeymo ka dhacay Duma iyo Xumeriya ayaa hay-aduhu waxa ay sidoo kale ku sheegeen inay ahayd tii ugu dardheed ee Siiriya ka dhacda muddadii 7 saneed ee dagaalada ay ka socdeen waddankaasi.
dowladda Shiinaha ayaa si carala uga hadashay xayiraadda cusub ee uu Maraykanku ku soo rogay Kuuriyada Waqooyi. Shiinaha ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid burburinaysa wixii hore usoo qabsoomay ee dhinaca xakamaynta nukliyeerka Kuuriyada Waqooyi. madaxweyne Donald Trump ayaa jimcihii ku dhawaaqay waxa ugu yeedhay xayiraaddii ugu weyneed ee abid lagu soo rogo Kuuriyada Waqooyi.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa baarlamaanka dalkiisu horgeeyey mooshin ka dhan ah hadal dhowaan kasoo yaray guddiga shaqaalaysiiya macallimiinta Kenya, kuwaas oo sheegay in macallimiinta aan Soomaalida ahayn ay kasoo saari doonaan gobolka Soomaalida ee dalka Kenya. tani waxa ay ka dambeysay kadib markii dilal loo geystay macallimiin dhowr ah toddobaadyadii ugu dambeeyey. maxamed farax shire ayaa warbixintan soo diray.
qorshahan soo bedelada macallimiinta gobolkani wax ka dhigta gaar ahaan countiga Wajeer oo ay wataan gudiga shaqaaleynta macallimiinta qaran ee dalkani Kenya ayaa madaxda gobolkani waxay ku sheegay inay tahay mid dhiri gelinayso kooxda Al-Shabaab ee iminka cabsida looga qabo macallimiintaasi iminkana ay gudigaasi shaqaaleynta ay ka soo bedelayaan macallimiinta ka shaqeeya xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto hoggaamiyaha qalbiyada baarlamaanka dalkani Kenya mudane Aadan Barre Ducaale oo doodaasi geeyay baarlamaanka dalkani Kenya ayaa sheegay inay tahay wax laga fogaado shaqaale dawladeed oo la geeyay goob amni ah dawladda dalkani Kenya inay gacanta ku hayso ilaalinteeduna waajibkeeda uu saaran yahay dawladda in gudigaasi shaqaaleynta macallimiinta ay warqado u qoraan.
Mr. Speaker, we can only fight terrorism when we are together as a nation.
Mudane gudoomiye, waxaan kaliya la dagaalami karnaa kooxaha argagixisada markaynu nahay hal wadan oo kaliya. Qorshooyinka kooxaha argagixisada mar walba ay leeyihiin waxa weeye in dal ay kala qaybiyaan iyagoo u maraya wadiiqo diineed iyo jinsiyad. Ma aha inaynu ku dhacno dabinkaasi.
Terrorism is to divide nations along ethnic and religious lines. We must not fall into that trap.
Mudane gudoomiye, waxaan arkay madaxa gudiga shaqaaleynta macallimiinta waxaana u sheegay hadii hal macallad ka soo bedesho gobolkaasi inay la mid tahay inaad ku dhacday dabinka kooxda argagixisada ay doonayeen. Ducaal ayaa sheegay arrinka macallimiin soo bedelida gobolkani uu noqonayo mid si gaar ah u sii dhirigelinaya kooxda Al-Shabaab ayna doonayaan in astaanta guud ahaan ee dawladnimo ay ka saaraan gobolka.
They want to make sure that any semblance of government does not exist in our.
Mudane waxay doonayaan in aysan ka muuqanin gobolka iyaga calaamad yarna oo dawladnimo ah. Haday dhacdo in maanta macallimiinta soo bixisaan birta la soo bixiyo dhaqaatiirta bari dambana shaqaalaha dawladda la soo bixiyo maalinka dambe kaliya waxa hari doona in laga soo bixiyo ciidamada militaryga ee dalka. Mudane gudoomiye, waa in wax ka barana wixii na qabsaday ciidamada iyaga sharafta leh ee awoodda leh waxaynu ku dhuminay deegaanka Ceelcadde tiradii ugu badnayd ayaa nooga dhimatay ilaa iyo iminkana ma jiro hal askari oo ciidamada militaryga dalkani Kenya oo ka soo saarnay gudaha Soomaaliya ilaa laga helo Soomaaliya oo cagaheeda dhigato amniga ah. Ma dhici doonto in gobolkan uu noqdo mid amni ah oo sida la rabo gaaro.
No, unless we have a stable free and a stable country in Somalia, Kenya will not be very peaceful.
Ururka iskaashiga macallimiinta gobolkaasi Wajeer ayaa horeen dhaleeceyn u soo jeediyay go'aankaasi gudiga shaqaaleynta ay qaateen ee ah in macallimiinta gobolka laga soo bedelo ayagoo ku sheegay in ayagu bilaabeen qorshe ay ku amni gelinayaan tirada yar ee macallimiinta gobolkaasi ku soo hartay. Sidaasina shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada Wajeer waxa ku yiri Nuur Bardaad, xukayaha guud ee macallimiinta gobolka countiga Wajeer.
Waxaan soo qaadahaynaa kuwan xuduudka ka shaqeynayeen oo sameynayso afar educational zoneska waxaan ugu yeerno ama constituencieska iskuulaha kamidka ah hadda xuduudaha ku dhegan oo dhulka aadan macallimiintu wax absanaynay. Waxaa kamid ah hadda inaan soo qaadnay dadaalka aan suubinay markii macallimiinta dhibka aad gaaray qaadnay. Waxaa hadda aan soo qaadnay konton iyo afar macallin aan ka soo qaadnay Wajir South iyo Wajir East Durusha iyo kutulo oo wargud wada markii isku dar konton iyo afar macallin ka soo qaadnay. Macallimiinta gobolka aan ku dhalanin iyo ku dhulku dhasheen markii la soo feriyay kuwan dhulku dhalinaya badan more than 50% ay ka badan. Marka macallimiinta hadda dhulka ka baxaan akhriska ma jiraayo gobolka. Teachers Service Commission waxaan leenahay macallimiin annaka qaadahayna oo meel ammaana geynahayna macallin hadda qaadi waa inay soo celiyaan.
Guud ahaan wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda tacliinta oo ah labada wasaaradood ee gobolkani sida aadka ugu sii baahan yahay 60% dadka ka shaqeeya ayaa waxa lagu sheegay inay yihiin dad gobolada kale dalkani Kenya ka soo jeedo. Soomaalida gobolkan aysan ahayn kuwa horaan sii qaatay tobabarka dhakhaatiirnimada, injineernimada iyo macallinimada, taasina ay noqonayso mid iminka nolosha dadka ku dhaqan gobolkani dhabarjab culis ku keenayso. Ducaale ayaa waxa uu sheegay in ciidamadii ugu badnaa ee dalkani Kenya ay lahaayeen gudaha dalka Soomaaliya oo ga dhinteen balse aysan jirin ciidamada dalkani Kenya dib looga la soo laabta dalka Soomaaliya, tan iminka gobolka lagu hayana ay tahay mid xad gudub ku ah Soomaalida gobolkaasi ku nool. Isku soo celceliyo saddexdii macalle ugu dambeysay lagu dilay tuulada Qarse ee xuduudda Kenya iyo Soomaaliya dhaca countiga Wajeerna ka tirsaneed ayaa culays fara badan ku keentay iyo argagixiso macallimiinta gobolkan iyo shaqaalaha kale gobolkan aan ka soo jeedinna iminkay dhagta kor u wada hayaan. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
halka dhigaysaa nagala socotaan walaanta Soomaaliga V O A. Meelo badan oo ka mid ah dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa laga soo sheegayaa dhibaatooyin la xiriira cudurka shubanbiyoodka, kaasoo loo aneynayo webiga Shabeelle oo mara deegaanada maamulkaasi oo biyo yareeyay, dadkuna isticmaalaan biyahaasi. Sidoo kale dadka ayaan awoodin adeegsiga biyaha ceelasha sida uu V O A u sheegay isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ee gobolka Shabeellaha dhexe Ibraahim Cabdiqaadir Xaaji Xuseen. Jamaal Axmed Cismaan ayuu khadka telefoonka ugu waramay.
cudurkaani sanad kasta xilli uu dhaco ayaa jira. Sidii sana shubanbiyoodku sida magaciisa ka muuqataba waxaa waaye cudurada biyaha wasakhaysan inta badan ay ku faafo waaye. Marka wabigii hadduu guro oo biyo wasaqa ay kusoo haraan, dadkiina aysan biyo nadiifa aysan haysan, dabcan waa dareemi kartaa biyahaasi isticmaalayaan. Marka inta badan waxaa u badan sababaha uu ku biyahaas wasakhaysan oo ugu buray ee dadku isticmaalayaan. Mid kale, guurid buu sameeyaa wabiga markii biyaha cusub ay yimaadaan, biyihii hore wasaqda ay fiixaan, bashaasu cudur ku guuraa. Hadda dhinacay soo biyihi kusoo galay beledweynu soo maray, hadda annaga wuxuu kasoo bilowday degmada Maxadaay.
Waxaad ii sheegtaa meelaha gobolka Shabeellaha dhexe ee uu cudurkani hadda saameynta uu ku yeeshay.
Bishan February bilowgeedii ayuu hadda annagana soo galay, wuxuuna kasoo muuqday oo markii ugu horreysay ceelbaanta ay ka timid tuulo la yiraahdo Shaam oo Maxadaay u dhow. Yani tuuladaasina saameyn badan ahayn, laakiin waa dad baa ku geeriyooday. Tagisteedana xoogaa ma fugeen, inkastoo Maxadaay meel isbitaalada lasoo gaartin jiray bukaanada, halkaas looga soo bilowday. Kadibna wuxuu u soo faafay dhinaca Jowhar, walowe magaalada gudaheeda u bandaan cudurku hadda u badan yahay. Mana badno oo sidii sanadadii hore maa runtii alxamdulilah, laakiin xilligiisi uu dhacay baan ku dhihi karaa, ma fahamtay? Marka xoogaha Jowharna wuu soo yardhaafay oo dhinacan Xawaaley oo Balcad iyo Jowhar u dhexeysa ayaa keysas ka yimaadeen. Laakiin mostly keysastu waxay u badan yihiin magaalada Jowhar gudaheeda.
Waa tahay. Marka maxay nooga sheegi karaysaa dadka ilaa hadda uu cudurku soo ritay?
wallaahi alif ahaan markaan kuu sheego 17 maalmood oo ugu dambeysay waxaana isbitaalka gobolka soo gaaray 102 qof. Galabta maanta waxay qoraxdu ugu dhacday 22 qof. Dhimasho maysan jirin, hal qof baa caawa kusoo biiray, kaas caawa 22 qof ay isbitaalka ku jiifaan.
Waa gartay. Marka waxaad inoo sheegtaa oo sababta keenta in magaalada Jowhar oo kale tiro intaa leeg ay dadku maaragtay cudurkan uu soo rito maxay tahay?
Waa mahadsan tahay su-aal aad muhiim u ah runtii. Magaalada Jowhar waa magaalo weyn, waad ogtahay, waa magaalo oo water system leh. Laakiin water system laftigiisa wuxuu u baahan yahay daweyn ama water disposal in la sameeyo. Marka waxaa jira magaalada laba qodob ayaan dhihi karaa way u badan tahay. Qodobka koowaad, dadkii ooba iska jecelba biyahaas webiga inay isticmaalaan ama aagaga webiga u dhowba ayna biyahan kale iskaba jecelba biyahaas webiga inay isticmaalaan, iyo ceelasha ku yaala magaalada gudaheeda oo aanan si toos ah aan loo daweynin. Dawooyin fara badan baa jira oo ceelasha lagu daweeyo, hay-adaha jooga oo yacni WHO iyo UNICEF iyo dawooyin iyo qalab iyo dhaqaale uga soo qaata oo qolada washka la yiraahdo water and sanitation station waa yacni cluster dhan waaye. Way joogaan gobolka. Marka haddii ay joogaan hawshaas lagu ogyahay hawshiina ay dayacantay oo siyaasadda magaaladii gudaheeda uu shubanka ugu jiro, yacni waa dareemi kartaa yacni meeshaas habacsanaan inay ka jirto oo xagga shaqada hay-adahaas ah.
Mar haddii sanad kasta uu soo laalaabto cudurkani dadkuna uu soo rito, dhibaatooyinkana yihiin kuwa soo laabanaya inta badan la ogyahay, maxaa ka wasaaradda ahaan adiga ama wasaaradda qaybta aad adigu qaabilsan tahay uga qorshaysan sidii looga hortegi lahaa in mar kale aysan arrimahani dhicin ama dhibaatooyinkan ugu yaraan loo yareyn lahaa?
Walaal, horta dhulka miyiga ama magaalada ka fog يعني waxay u baahan yihiin kaliya in loo wacyi gelin iyo in loo geeyo oo loo soo loobto meelaha la tagi karo badanaana dadka tuulooyinka aalal biyo nadiif oo loo daaweeyo xataa ma haystaan waxay noqonaysaa in house wax liidaado guriguri dadkii loogu tago waxaan soo jeedinayaa hay-adaha woos ka shaqeeya inay arrintaasi u istaagaan oo yacni guriguri xataa ashuunka ama weelka biyaha lagu kaydiyo aquatabki iyo ay gaartiyaan wixii biyaha lagu daweynayo ay gaartiyeen ceel hadday leedahay tuulada ay daweeyaan magaalada gudaheeda jowhar kore iyo balcad iyo magaalada waaweyn oo pipeline system leh in ay ku dadaalaan ay gaarsiiyaan marka waa mas-uuliyad ay bulshadooda u qaadeen waaye waa hay-adihii caalamka keenay waa free ayagaa loogu soo dhiibay yacni ayagay waajib ku tahay inay house to house kariniga yaraayo lagu ridaayay biyaha ay gaarsiiyaan oo dismatki biyaha lagu daaweyna ay gaarsiiyaan shirkadaha ceelasha iska leh ayaga laftigooda waxaan usoo jeedinayaa oo si adag ugu soo jeedinayaa weliba inay xataa haddaana loo keenin ay doontaan meesha ay taalo waa yaqaanaan ayadaan kaalaya biyaha aan bulshada ka gadayno noo daaweeya qolada oo hay-adaha yaryar oo localka oo hawlaha loo xilsaarayna inay isku taxalujiyaan inay alasha ay gaarsiiyaan dawada loogu talagalay.
Kaasi waxa uu ahaa Ibraahim Cabdiqaadir Xaaji Xuseen oo ah isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxa uu warramayey Jamaal Axmed Cusmaan. midoobo u qaabilsan caruurta ee UNICEF ayaa sheegtay in ugu yaraan 90,000 oo caruura lagu qasbay in ay ka barakacaan guryahooda kadib colaado u dhexeeya qowmiyadaha dega dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo oo ku dhex maray gobolka Ituri. Warbixintan waxaa Jineefa kasoo dirtay Liisa Shalayn, waxaa inoo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
Caruurtan ayaa ka mida kumanaan qof oo ka cararaya rabshado cirka isku sii shareeraya oo qowmiyadaha gobolkaasi wada dega dhex maraya, gaar ahaan waxaa xudun u ah rabshadahan deegaanka Dijugu ee ku yaalla waqooyiga bari DRC oo muddaba ay ka dhacayeen gumaad, gacanka hadal iyo barakac dhaliyay. UNICEF ayaa sheegtay in rabshadahan dhex maraya qowmiyadaha gobolkaasi ku dhaqan ay barakiciyeen caruur lagu qiyaasay 66,000, 25,000 oo kalena ay galeen dalka dariska la ah Congo ee Uganda iyagoo gabaad raadinaya. Rabshadahan oo dilaacay bishii Diseembar ee sanadkii tagay ayaa u dhexeeyay qowmiyadaha Hema iyo Lendu oo isku haya dhulka daaqa iyo lo la kala dhacay. Rabshadaha gobolka ayaa soo jiitamayay muddo 20 sannadood ka badan, hase yeeshee waxay rabshadahan ugu dambeeyey faraha ka baxeen bishii lasoo dhaafay. Afyeenu hadla UNICEF oo la yiraahdo Christophe Bolilekha ayaa sheegay in inka badan 70 tuulo oo gobolkaasi Ituri ku yaala la gubay, iyadoo 76 qof oo caruur iyo haween u badanna toogasho lagu dilay.
Au moins 3 centres de santé et 7 écoles ont été pillées et ou incendiées privant les enfants.
Bolilek waxa uu leeyahay ugu yaraan 3 xarumood oo kuwa caafimaadka ah iyo iskuullo wax lagu barto ayaa la boobay ama dab la qabadsiiyey. Waxa uu intaasi ku daray in waxbarashadii deegaanka ay hakad ka gashay 30,000 oo arday oo wax ka baranayay in ka badan 100 iskuul. UNICEF ayaa ka digaysa in kumanaan caruura ay halis ugu jiraan inuu soo rito shibanbiyood, daacun caloole iyo cudurro kale oo dilaaca, taasoo ay ugu wacan tahay bay tiri, hawada oo xun, cunto la'aan iyo iyagoo aan haysan biyo nadiifa oo ay cabaan. Hay-addu waxay sheegtay in shaqaalaheeda iyo hay-ado kale oo gargaar ay gobolkaasi ka qaybinayaan bustooyin, saabuun ay gacmaha iyo dharka ku mayrtaan iyo waxyaabo kale oo muhiim u ah noloshooda. UNICEF ayaa ku baaqaysa xal nabadeed oo laga gaaro colaadda gobolkan, iyadoo hoosta ka xariiqday in sida keliya ee caruurtan xuquuqdooda iyo badbaadadooda lagu ilaalin karaa ay tahay iyadoo rabshadaha iyo gacanka hadalka lasoo afjaro.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha Liisa Shalayn ay noo soo dirtay. Halkaad kala socotaana waa V O A.
san dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa mar kale ku celiyey
baaqiisi ahaa in la hubeeyo macalimiinta dugsiyada waxbarashada Mareykanka. Baaqa madaxweyne Trump ayaa ah mid daba socda weerarkii toogashada ahaa ee lagula kacay dugsi ku yaala gobolka Florida. Trump ayaa hadalkani ka sheegay isagoo khudbad u jeedinayay kooxo muxaafad ah oo isugu soo baxay meel u dhow magaalada Washington. Faahfaahinta warkan waxaa ka diyaariyey wariyaha V O A Jim Malone, Xaseen Usukuba iyo Xuseen Barre Aadan.
Madaxweynaha ayaa si weyn loogu soo dhaweeyey kulankii ay lahaayeen kooxaha muxaafidka ah. Trump ayaa fursadan uga faa'iideystay inuu taageero u raadiyo fikradda sida weyn loogu muransan yahay ee ah in la hubeeyo macallimiinta iskuulada Mareykanka.
I want to stop it. And I know it's a little controversial to say, but I have to say since I started this 2 days ago, a lot of people that were totally opposed to it are now agreeing.
Waxaan rabaa inaan falankan joojiyo. Waanan ogahay in hadalkan lagu kala aragti duwan yahay aan oranayo. Laakiin maadaama oo aan arintan bilaabay laba maalmood ka hor, dad badan oo aad uga soo horjeeday ayaa iminka ogol. Way jecel yihiin ardaydooda mana rabaan inay wax noqdaan ama la dilo. Intii ka dambeysay weerarkii dugsiga Florida ayaa madaxweyne Trump waxaa soo food saaray cadaadis aad u badan si uu tallaabo u qaado. Madaxweynayaashii ka horreeyey ayaa iyagu marar ay falal noocan oo kale ihay dhaceen ka hadlay iyaga oo ka murugaysan. Madaxweyne Bill Clinton ayaa sanadkii 1999 markii la weeraray dugsi ku yaal Colorado waxa uu sheegay inuu ka xun yahay.
I can only say tonight that the prayers of the American people.
Kaliya waxaan oran karaa caawa dadka Mareykanka ducadoodu dhinaciina ayay jirtaa. Madaxweyne George W. Bush ayaa isaguna ka hadlay weerarkii ka dhacay jaamacaddii Virginia Tech ee sanadkii 2007. Sidoo kale madaxweyne Obama ayaa sanadkii 2012 isagoo murugaysan ka hadlay weerarkii ka dhacay Newtown, Connecticut.
We've endured too many of these tragedies in the past few years. The majority of those who died today were children.
Waxaana la soo darsay masiibooyin badan oo sidan oo kale ah dhowrkii sano ina dhaafay. Kuwa maanta dhintay caruur ayay u badnaayeen. Ubad qurux badan ayay ahaayeen oo da'doodu ay 5 jir ilaa 10 jir u dhaxaysay. Madaxweyne Donald Trump ayaa toddobaadkan la kulmay ardaydii ka badbaaday weerarkii Florida iyo weliba waalidiintii ay caruurtoodu ku dhimatay weerarkaasi. Waxaana ka mid ahaa arday lagu magacaabo Samuel Zeef.
I lost the best friend. He was practically a brother. And I'm here to use my voice because I know he can't.
Waxaan weerarkan ku waayay saaxiibkaygii qaaliga ahaa. Wuxuu ahaa walaalkay oo kale. Waxaan halkan u joogaa inaan codkiisa idin soo gaarsiiyo maadaama uu ifka ka tagay. Ra'yi-urin lagu sameeyay dadka Mareykanka ah ayaa muujinaysa in ay sare u kacday tirada dadka taageersan in la xakameeyo hubka, sida uu sheegayo Tim Malloy oo ka tirsan xarunta ra'yi-urinta ee Quinnipiac.
If you think Americans are not paying attention or moved by these shootings, you're wrong. In the last 2 years, we've seen a 20% jump in calls.
Haddii aad u malayso in dadka Mareykanka ah aanay arintan fiiro gaar ah siinaynin ama aanay waxba u arkin, waad khaldan tahay. Labadii sare ee u dambeysay waxaan ogaanay in 200% ay sare u kacday tirada dadka ku baaqay in la xakameeyo hubka. Hase ahaatee, natiijada ra'yi-urinta ayaa inta badan aan saameyn ku yeelanin codbixiyaasha doorashada ka qayb qaata, sida ay faahfaahinayso Cabri Cavaro oo ka tirsan jaamacadda American University.
NRA members are very reliable voters.
Dadka xubinta ka ah ururka difaaca hubka ee NRA loo yaqaano ayaa ah codbixiyaal saameyn leh oo la isku halayn karo. Sidaasi daraaddeed, ra'yi-urinta dadka leh waa in la xakameeyaa hubka, qasab ma aha in laga dhexarko natiijada doorashada. Ardayda ayaa isugu soo baxay wadooyinka Florida iyaga oo dalbanaya in tallaabo la qaado oo arintan ku saabsan, taasoo u muuqata in mustaqbalka ay siyaasadda arintani saameyn ku yeelan doonto, sida uu faahfaahinayo Tim Malloy.
These young voices have jumped out in the last 4 or 5 days and appear to be at the tip of the spear of a movement.
Codadka dhalinyarada sare ayay u kaceen 4 maalmood ilaa 5 maalmood ee la soo dhaafay waxaanay marayaan halkii ugu sarreysay. Waxaanay u muuqataa in arintan ay dhalisay dhaqdhaqaaq suurtagal ka dhigi kara in isbeddel la arko. Fursadda ugu horreysa ee suurtagal ka dhigaysa in isbeddelkaasi uu dhaco ayaa ah doorashada Kongareska ee bisha November ee soo socota.
Warbixintii wariyaha V O A Jim Malone waxaa inoo soo koobayay Xuseen Barre Aadan.
Waatay dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatan aan ka codsado Jamaal Axmed Cusmaan oo studio igula sugan inuu qodobadii uu doorkaroona ee dhinaca ciyaaraha caalamka inala socodsiyo.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Haddaynu ku horeyno horyaalka dalka Ingiriiska, Leicester City iyo Stoke City oo wada dheelay gool iyo gool ay isla dhaaf waayeen, Newcastle United iyo AFC Bournemouthna 2-2 ayay sidoo kale ku kala baxeen Brighton and Hove Albion ayaa 4 goal waxay kaga adkaatay naadiga Swansea City oo 1 gool dhalisay. Burnley iyo Southamptonna gool iyo gool ay isla dhaaf waayeen. Liverpool ayaa 4 goal dusha u saarisay naadiga West Ham United oo gool kaliya iyaduna dhalisay. West Bromwich Albion iyo Huddersfield Town 2 gool naadiga West Bromwich Albion ayaa ku dhuntay. Watford iyo Everton gool waxba naadiga Watford ayaa ku dhuntay. Dhegeystayaal, maanta waxaa dhici doona kulamo ka tirsan isla horyaalka dalka Ingiriiska, waxaana kooxuhu ay isku arki doonaan. Crystal Palace waxay la dhici doontaa naadiga Tottenham Hotspur, Manchester United iyo Chelsea waa kulan xiiso badan. Horyaalka naadiga City ayaa hogaaminaysa. Liverpool ayaa 2 ah 17 dhibcood iska leh, 16 waxaa iska leh Manchester United, halka Chelsea 13 dhibcood ay iska leedahay. Dhegeystayaal, sidoo kale horyaalka dalkaasi Talyaaniga, kulamo ayaa la dheelay. Naadiga kubadda cagta Inter ayaa guusheeda ku soo laabatay kadib markii 2 gool iyo gool kaga adkaatay naadiga Benevento. Bologna iyo Genoana 2 gool waxba naadiga Bologna ayaa ku dhuntay. Waxaana maanta kulamada horyaalka dalka Talyaaniga dhici doona kamid ah oo ay kooxuhu isku arki doonaan naadiga kubadda cagta ee Croton waxay la doontaa Spal, Fiorentina iyo Chievo, Hellas, Verona iyo Torino, Sampdoria iyo Udinese, Sassuolo iyo Lazio, Juventus iyo Atalanta, Roma iyo AC Milan way dhili doonaan. Dhegeystayaal, horyaalka dalka Spain, naadiga Celta Vigo ayaa waxa ay ka adkaatay 2 gool waxba ka adkaatay Eber, Real Madrid 4 gool waxay dirtay naadiga Alaves, Leganes iyo Las Palmasna Eber ay isla dhaafeen Barcelona, 6 gool waxa ay ku suldartay naadiga Girona, 3 gool ka mid ah 6-daas waxaa dhaliyay ciyaartoyga Luis Suarez, halka 2 gool uu dhaliyay Lionel Messi, goolka kalena waxaa dhaliyay ciyaaryahan Philippe Coutinho. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraan halkaas aynu joogto.
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo inala socodsiinayay xubintii ciyaaraha. Dhegeystayaal, dar marka laydin dul maro qodobadii wararka caalamka u doorkaraana waxaa ka mid ah dowladda Shiinaha ayaa si cadhaleh uga hadashay xayiraadda cusub ee Mareykanku ku soo rogay Kuuriyada Waqooyi. Shiinaha ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid burburinaysa wixii hore u soo qabsoomay dhinaca xakamaynta nukliyeerka Kuuriyada Waqooyi. Madaxweyne Donald Trump ayaa jimcihii ku dhawaaqay waxa ugu yeedhay xayiraaddii ugu weyneyd ee abid lagu soo rogo Kuuriyada Waqooyi.
aad baad maasanta Xuseen Barre aadan ayuu kaasi aa dhegeystayaal inala socodsiinayo qodobkaasi wararka ugu dambeeyey caalamka. dhinacii heesaha Farxiya Fiska ayaan dhegeystayaal markan idin soo qabanayna.
podcast-kaasi aynu ugu luuqanaysay fanaanada fadxiya fiska ayaan ku soo gabagabinaynaa baahinteeni idaacadeed.